sirieni engimani kanyido moro Malaike buko nyaka korea moli fudu polo mor Olelele, pinduto onge makosa yolelele Furahia maisa, yudo wendo sama pinge manyera ni adiwo Kama lek nyasa chiel kadwa kata chieo We apaki wendo na ni nyathi madichol toto yong tole Nyaro na gidong no chwe Kila ngato sito ple mamara We munda sungie nyaro nagi Sama bayo kodi Dweta bende mondi maki Ya ber wala le histori Manu kaki hera Sulwe bendo rienda Imi osa ni denda Ngimo lokore Manu kaki hera E mudone ni nena La vuto ya kendo mera Rile champion
Otisjana muneno ni
Ane champion
Amor ni ayuto ajahawi
File champion
Batika woke tamisi
Ane champion
Era mechkendo media sali
File champion
Otisjana muneno ni
Ane champion Ibonjo bingeni igidoga chunya gimor Adwani ya heri gihera mogundo mapoka ni yudo before Ya unachunyima Adwana geri ya singo wanikima Kanepodhi katatembe tebiro temu yengo singo wanikodi Ana heri nyaka giko na ochopi Mama na nyara ya mokowe